Asubuhi nikiamka nakutana na blessings nyingi ndani mwangu. Blessings, 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 yeah. Eti ninyamaze, mbona mawe yako tayari kufanya? Eti nitulie, mbona bahari nayo itasimulia? No, 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 siwezi kutulia, kwa maana nikitulia je, nani atasimulia? Oh, 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 yanipasa simulia jinsi ulivyo, nikubali Baba. Yeah, yeah,
yeah, yeah.
Jikubali,
jikubali, jikubali.
Haya sasa mpendwa, tazama Bwana amekukubali, nawe jikubali. Kama kuvaa pendeza, we smile kwa sana, piga msosi kwa nguvu, mheshimishe Bwana. Kama gali endesha, supermarket we ingia, kila kona sogea, umekubalika na yeye Bwana.
No, no, no,
huwezi kutulia, kwa maana ukitulia je, nani atasimulia? Hey, yakupasa simulia jinsi alivyo kukubali Bwana. Hey, hey, hey.
Jikubali,
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 maana ye amekukubali Mwana.
Jikubali,
onyesha alivyo mwema kwako.
Jikubali,
yeah. Amekukubali
sawa,
amekubariki
sawa,
iyo Mwana.
Jikubali,
yeah, yeah. Amekubariki
sawa,
amekuheshimisha
sawa,
wewe kweli.
Jikubali, yeah.